MOB yo. MOB yo.
Genie X double six.
Yeah, she's so sweet like a anani fikishaga jumpaka. Nice kind of passing and bow at her. Michepu na nigasi minimewakata. Kona nazokata, nyuma na mfata. Tangu nimemnasa, do nimejipata. Kanipewa yote, mnyama nimedata. Meni chora tatu, nisha weka chata. Tunapendezana, kadada na kaka. Nimecha kupasha, viporo vinachacha. Bado niko sana, bado niko apa. Ame nikamata, msela nimefiata.
Hauna vyojua kujibinua, kunipa yote, mabaya yote. Na unavyojua kulamua, na kuitaga fundi wa mafundi yote.
Yani we mtamu, 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 mtamu kama asali.
Mtamu, mtamu,
umeshinda wote.
Mtamu, mtamu,
mtamu kama strawberry.
Zuka wana panda, zuka wana shuka. Totosha ni bamba, kaneka kwenye chupa. Kiuno chembamba, napenda na vozungusha. Jinsi alivyo moto, nagopa ata kumgusa. Sija kasusa, mambo ya kawa mengi. Maji kazidi unga, lafu mrembo akachenji. Nataka tuspendi, kila weekendi. Tuenze tuzenji, tuende kalo pepo kama bongo upendi.
Unavyojua kujibinua, kunipa yote,
kunipa yote,
mabaya yote. Na unavyojua
baby
kulamua, na kuitaga fundi wa mafundi yote.
Yani we mtamu, 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 mtamu kama asali.
Mtamu,